nogay ɗiɗi lewru décembre hitan 2024 sakiraɓe heeɗiɓe to gonɗo heɗade hejuji amen ɗi lende maggal muɗum alam hande fo mi calmini am sanne bisimila moɗon heɗade actujeune amen ñalama hande o mi wondi ɗo hande ɗo Oumar Waygallo. Waygallo, hono ñallirɗa?
Mbiɗa selli basuf waɗa e sise.
Waygallo, hono jogaɗa sakiraɓe men sembe kabaruji ɗi?
En mbiyan ɗum won timmoɗo hitande nde woodi kamɓe chrétien ɓe doɓe gonde lanninade ɗum won julde mabɓe ɗo ɗum ondeta nuyel nde wattu joni ɓeɓe ɓe garan wadde ɗon immadiraji kono ayiri banggal juulande leydi ndi kono ayiri banggal festival vivre ensemble ɗum wonde jokkitede nokku noddirte Tumbuto sukaɓe jokkoɓe hewɓe kañum gonde tawede toon. Décembre ndu woni ñalawma keƴanaɗo haɓude e ñaw sida wattu joni ɓe kollitiɗo yaata so ƴoto yo holno ƴiƴa muɗum wori ɗiɗum e ko hani haɗude ñaw o no wondi e lañirde noon garen timminiren birki sembe can
chrétien en gomɓe le leydi amen di kañum en kam wawan wadde julde mumen alalbare noga e joyi lewru décembre hitan 2024.
Non woni kamɓe chrétien gomɓe li gallure bamako ne kañe fa yettoyo le kedde leydi ndi foɓe gondi wadde immadiraji so tawa wiyade woɓɓe mabɓe antoon keddoto le galleji muɗen gaɗa yambereji muɗe woɓɓe do kolliti le gerengaji ɗi jaati jaata wattu joni tam kamɓe hayeɓe chrétien ɓeɓe landiniki no ɗum wori wonɓe le nokkol ɗo ndenago wala e muɗum dabare hoɗum gondi e fiide wattu joni o fa keɓen famtade keɗɗen mumin sendebou e sita sidiɓe
sukaɓe hewɓe ana fuɗɗano lalinde julde nde ka joni iɗum taaɗi e juuɗe mabɓe batte rafikke ɓe.
1er décembre j'ai dit
jiɗɗile goho lewru décembre mi soodi kaddaɗan noel mi ñoyi ɗum ɗum mi soodi hannden paɗe kañƴe meɗe miili ɗum wadde morɗe welɗi kan meɗe han happodira kalsi mi sooda kulleɗi ma hani ñamde ɗuɗum fof kalsi muɗum kawrantanama timmi
min tawe sukaɓe jimoɓe ana lallino e ekkintinde ɗum
ani amnu e kuralde
mum meɗe wondi e luwade kaki pijirde mi yaha mi waɗa ne yembere noel gelle amen duuɓi heewi hannden meɗe waɗa ɗum le église amen piji kewɗe ana waɗe homo fof fijanto heedi ɗum
le wuddu e saaha leydi ndi sukaɓe chrétien ana jeeɓa kabaru ndenagu hakkille mabɓe fuu ɗo julde nde woni.
Mi fuɗɗike jaati ekkitade piji kan e jimi ɗi mi hani wadde mi soodi kaddile sukaɓe amen du ka e rewɓe futtimmi mi happodiri kalsi meɗe sooda nagge woote le réseau tummutuɗo meɗe wondi e lalnade wadde ne yembere noel minen ka yimɓe alstame fuu mi happanmi waɗa ne yembere noel saabu ɗum ñalane mo jésus christ fin e muɗum
feyso laatike kabaru keɓe na ndenagu sukaɓe chrétien kolliti no noel ana tiɗani ɓe.
ɗiɗo kabaruji fuu ono mbawi heɓude ɗum ndu hello amen facebook na ɗo compte x mom noddirta twitter. mi kotiran jonka Tombok Tufa mi kala to hande du haala festival vivre ensemble
non wori wattu joni hollitaɗede hayeɓe kewɓe kañum gonde tawede le ɗiɗo golleji le majjundu eɓe hono yimɓele gonduɓe lanninade ɗiɗo golleji kañum fa yetto gonduɓe sottu toon kuɗɗe ɓe fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Niali Boudi.
sukaɓe jokkotɓe hewɓe ɓe min kawri leygal festival vivre ensemble kolti wiide nafa ana wodi e maggal dow dartude faamu tawangaji e heɓude ande kese jogaɓe du le majjun pi dabareji mbawɗe yiriwinde sukaɓe jokkolɓe.
min wari ga fene gotan ɗum woni goɗan fottere ne yembere festival finata meɗe ɗon weli kan sanne ñañeri ɗum miɗen muuyi ɗum min ke mi welti ken sanne hitande fo miɗe warmi waɗa nde yembere ɓiɓɓe leydi mali kañƴe tubakoy ko heewi ana fotta nene yembere guinni tummutuɗo min mi warɗo janggude hayeɓe rewɓe ko yahata capan taton
waddeɓe surtude jaaguji mumɓen jetti ngo hakkillo ɓe koltiwide ɓe keewi nafagaji
le festival o meɗe wonde wadde cogguji mi heeɓi hen hunde min ke mi welti ken sanne saabu mi heeɓi kalti seeɗan ne nafa amen du
holtindi wiide nde yambere jeena ɓerde kande timmude alan jango ardini sukaɓe jokkolɓe dow dartugol jaam e deƴƴere
lewru décembre ndurle lewru kertanaɗo wadde immadaraji fa haaɓa ñaw sida o
non woni balɗe capantati immadaraji ana gondi waɗede le nokku fa ƴeylono ɓe kani haɓirde e ñaw o wattu joni tam ɗiɗo immadaraji nafano wondi heɓede le henna non yoga e mabɓe kay kollitiri wiide kaɓe mbi fa neɗɗo rento no ñaw o wori tinno teddo hoore muɗum biro hoore muɗum ɗo caggal muɗum ɓe mbi jaaɓe so ƴewtoyi yalla an cawi gueƴƴi ñaw ona cawa le leydi mali ndi ɗum ɓuuri million goto ɓinguel adama yaade so ƴewto yo hoore muɗum wakkati iɗum no neɗɗo han teddirade oɗo ñawo fa keɓen famtare keɗɗen sita sidiɓe mumini sendebou
ewde satu fur so tawe ñaw sida wala e ƴiƴamun yo dabare renude hoore mun yo ɗum holliti wiide madame Koulibaly Djeneba Fofana.
min miɗen miili dewlde gorko goto wonɗo caggal leydi noon caggal nomi ƴewte doctorore mi tawi on sawi ñaw sida ɗum haɗi kan wadde dewgal mum caggal mum kasi mi heeɓi gorko goto mais oɗo mi yi doctorore mi tawi o sawa ñaw sida o o hursini kam hitande fof meɗe waɗagol pesagol ɗum woni duɓmo tati hannde
ko sendimo e o suka debbo yo kanko kai o wattanta dum hakkile kina so dum latike wajibi e juude makko.
J'ai jamais
mi fait goata mi yahi mi pisi mi andna dum jati ga wattine tamam hamilono mi wadum sabdu tileno yo na fadu dubjo handen min ke fe goata mi jabe mi pisi.
Tawene duke ande cellal anandarta e kala bibe leydi malindi be ngada dépistage dum walla be andude kabaru cellal mabbe e sakkude rabugol nyaw o hettine dokotoro Farima Samake gollowo arkat sida do majjun
si tine pa
toni asawa nyaw o an han fide dabri fa hannen yalla pat heba o nyaw sida sabe neddo fu mo sawa ngol nyaw so fuddi bamde e chafaje an wa hebde ngol nyaw nato sabe du hewtina dum baddima gasa asawa ngol nyaw tan artine to hore parti hewtna suraabe mabbe ko nyaw
no infecté
imma daraji le hitane 2023 au conseil national de lutte contre le sida latike sababu ko buri himbe million didi ewti ko emuna le majuna sukabe e rewbe anahen
dum nawata e yotere amen minimag weygo jangude e kolfatilo an wada so neddo laato le aduna muduna
ay way mbiyan Ali Cisse ko sakiti ko halaji di fan gonde yo wada do hen landimo dum gonde wada do hen nyaloma hando yello so neddo bami fa jangi lekol tiliki dum watta so laato neddo mo na dum watta so heba ko nayri bangal gurna muduna ko hewe jamarde fa kilaji mudu an pecci kam anda be kabaru neddo ko beddo be kulitidi wana wajibu so jomun jangi lekol laato ko yidi ko ka ekolan fa bo jomun sanne ko nayri bangal gurna mudun fa keba famtar kedden mumin sendebu e sita sidibe
jande wana demal yirware sukabe be mi lamdi halani min wiide wana satu fu jande wala tabe hebude golle
i kalana imam
jangi ma jangay fu hatta dum hebude hune aduna ga neddo jangudo joni an ya hebude hune burne mo janga sa kele leedi mallin jumrabe kals million nene ko hewum en mali wala yimbe jangube ga homa fu Allah fodin tan natto
e wi docteur Youssouf Karambe sociologue jande ana udita hakkile sukabe e fabude yirware
l'école
jande l'école hokkata neddo hore aduna fes neddo jangi hana fawde jikke mudu e jande mudu ma diplome mudu tan an han fide dabreji honen hebirta hore hune fugu neddo wadi handen an wa naftrada dun
ti dalaji kebeteedi e hakkile makko yoti dala kebe an hani sukabe janga yalla e dum huncane hore
nyaloma kay na adnar Allah no yimbe ngado be witta witta yambinama sappo e jitti lewru december 2024
le majjun portrait mede dun naba en kita se en jahan jotteden o do noddirtede jango jekite bitnodo ko boyi so wattu joni o wartile ngalure kitende cagal ko mo iwi libi ko holli tv nokko an samtini mo jati hono to mo wonno to mi horande gondo mo tonde mi hawrti e makko
le onna makko t-shirt balejo e pantalon olo jango jekite ani jodi hakune frigo ngaji kewdi le kay yawure ko som ngone mudu dubi kewdi hande jekite ani ya le kirduji di sodede biradam warde yewde di le ngallu
en 2012
warde hande fay nyaloma goto mo bayi yade tewtude ko samle kredouji hande hande o bon wondi janginde yoobe golle o e juktitaade dum hon tangul hore golle o
e revendeur
liturji sappo kewdi o do jokole o yeta nyande fuf nonomo hebata hen ana buri ugnaji tati sato ni ba yede elenyo loma litruje chapan ijeti fa yotade temder fanda amujo ele korta ko mi yeya ko buri litruje ignira lenyo loma
c'est ça mon souhait
sabe odo golle jangu jagiti na darni am sataji kuruji mako e sarabe mako hande hande o jongalle rewbe hewbe
je ne dépend plus de personne
gollanta fa goto ele tane 2014 min tinike hurtinbe debbo arandejo 2022 mi omi didogo dum on hulta wiide min wonde yirude golle o sede sede kanko gonnodo laddi kiddo o dar hebe hewbe tewtude arsugo mabbe li mali sabi golleji kewdi na hertana jeunesse leedi mali umar wagol gonnodo kita hewani dum jottamani
hello amem tarik nyalo mahande o dum jarama nyorudi sahel
awo fay fe sise njottoto wendu mabbe dum no dirta jaka idum le ngallure nyoro mango jatinobe kollitiride be bindu do wendu an luggidi atan wakkati fuddu ndiyam an le hen do so wattu jono halaji kewdan gonde haledno wendu wori kedde mo kanko no dirtedo bohu baawo yo musse gondo fofter nyalo mahande o to nyoro mango to ko sifido hen
on peut dire que l'histoire de Babala Gumba est une légende parce que
ana wa wiere tarik Babala Gumba toni galle balankobe e yo tawangal sabe do weenu mo taway do hore mudum nyaloma goto weenu no mawni so bami inde babala gumba ngako woni hem gonga ka do weenu o fi goto asai wadday don du nyoro yo ngallure dina aslama ko woni weede yimbe ana ha sakkaya de tum wana gonga so wana dum wom kuliti be weede so a immike bete low a loto yike de weenu no edum wawi habure nyaw bubal ko dum tawa fu do nanan laaji tan woni hem gonga o ka weendu ndu ana luggidi sanne sukaabe yogaabe pijoobe be ngattanta hore mu'em hakkille saatu ana yolo li hen won biobe edo sukaabe cakkaabe hitani ka fu yoga e mabbe ana maya tu
comité sa mené mordam
do nota en birki sembe chaldi golleji pawi de birki sembe chaldi hitan 2023-2024 ka holtama wiide hebama yubbinede le temdere fu ko buri chapan jeena tawede tiddalaji mata dif
non fema fu to likiri wiide ali sisir mi dum latik sababu so wattu jono leddi mali ndi ana jogi ton gube di dum won le fiobe le coupe caf kanya fayoto ligue des champions le ronde afrique der le kolitidu ko lati sababu mudu e imma daraji ko be ngadi wattu jono be bi ko be ngatti le hen dou dum buri milliarduji didi kalis sefa
wogal do mi kaddate kabaruji amen di kikide hande
non wori sisir do ngarten haddude kikidane kabaruji de mbi fa de nja fi no kon bandino do e sel journal ngal an war e tamashaka